mbagala nyo olinya lya mukama maneja wegulwe yantumye elimu abantu be yaliko wano kunsi yabalamu banji kumwe bamugana era bamukwata ne bakomerera nafa nazukira mukama bwe yali adda mu ggulu gyasibuka natusuubiza nkyazeeyo okutegeka abali wangula nje tetulibeera yekuba amazima n'obulamu eri bonna abantu mu nsi ye pasipooti gy'okozesa okuyingira eggulu nga bw'oba ne viza n'oba mugumu okuyingira ensi zewetaaga mu ggulu yesu yakuyisaawo kale musembeze obudde bwe nnina butono na nnyo ate nga bingi bye yantumye yaŋŋambye bino by'ebimu ku biribaayo sirika nkulojere mama walibaayo okuyimba walibayo okusanyuka ewa mukama walibayo okukunga fena banunule walibayo okutikirwa engule nga tuwangudde walibayo ebirungi byonna bye twagala tuliba musanyu jelele eyewa katonda mukulu ndala eri eyalokoka okuva ng'okyali mbulamu bw'ensi paka kuyingira ggulu mbwenno ku nsi tulirya kikumi ne mu ggulu bwe kityo si mwana wa muntu okulimba oba okwejjusa wano waaliwo ensi ennungi gye yasuubiza ekulukuta amata omubisi gw'enjuki eri abanunule mbwe nsi yonna n'okujjula kwayo bya mukama yennannyini feza ne zaabu abantu bonna bye bettanira ye yasuubiza eggulu gye tulibeera abanunule era ye yasuubiza nabuna obugagga obw'oku nsi naye eno y'engeri gye weegatta ku abo abayingira eggulu okkiriza yesu n'oyatula n'akamwa ko nti ndokose walibayo okuyimba walibayo okusanyuka ewa walibayo okukunga fena banunule walibayo okutikirwa engule nga tuwangudde walibayo ebirungi byonna bye twagala tuliba musanyu jelele eyewa katonda gyali yesu wange gyali abange mulamu ate gyali
www.mp3ugandanmusic.com.